n'inkongi yatangiye ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo hano I Kigali mu Rwanda. Mpagera rero nasanze ari abaturage cyane abakarani bakoreraga aho ngaho ndetse n'abari bafite ibikorwa by'ubucuruzi bafatanije n'inzego z'igipolisi bari kuzimya bakoresheje amazi yabugenewe ndetse n'amazi ya ruhurura. Wabonaga ko byari ibintu nyine by'akavuyo niba ariko nabyita. Hari igice bigaragara ko cyari kirimo amamatera ndetse n'ibikorwa by'ububaji cyari cyahiye cyakongotse bagenda bagerageza kuhazimya.
Wabasi wabashije kuvugana n'abari bahafite ibikorwa by'ubucuruzi niba se byashobotse baravuga iki kuri izo nkongi z'imiriro?
Bake nabashije kuvugisha nubwo abandi bari mu gahinda bigoye ko bagira icyo batangaza. Baragaragaza ko ari ikintu cyabatunguye ariko noneho bagatunga agatoki insinga z'amashanyarazi zitari zikoze neza kuko aho mu gakinjiro ka Gisozi cyangwa se agakiriro n'ahantu hakorwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Ubwo rero uwo twabashije kuvugana yitwa François Uwamahoro ni umucuruzi yarahacuruzaga inzugi. Yavuze ko yahombye byibura miliyoni 40. Reka tumwumve.
Natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse nacyo twabashije gukuramo.
Mutakaje nk'ibintu bifite agaciro kangana
na miliyoni 40.
Mwari mu bwishingizi se ku buryo byari byishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha?
Oya, twateganyaga kubujyamo.
Murakurikizaho iki rero? Hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business ikagenda?
Ngo nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisuganya tugatangirira kuri zero. Niba tuzabona bagira neza cyangwa ikindi natwe iracyo turamenya, cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona. Ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu.
Wakoreshaga nk'abakozi bangahe ubwo?
Bakoreshaga abakozi 10. N'abandi bahigiraga ibintu by'imyuga nabo nk'icumi.
Ubwo ni François Uwamahoro umwe mu bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi wavuganaga na radio Ijwi ry'Amerika. Nyuma rero ndaya aho twavuganye na Bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi cyangwa ni perezida wa koperative ikorera aho ngaho. Nawe yatubwiye ko uko ibikorwa byatangiye mu kuzimya ndetse aduha n'agaciro k'ibyahatakariye. Ndeka rabe tumwumve.
Nshimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano. Hano hari amakoperative agera muri 4 ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha. Mu gihe polisi yari itaraza, abaturage bagerageje gukoresha amazi, bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo basanze ibintu bitarangirika byose. Hahiye amaterasi zigera muri atelier zigera muri eshanu n'ibikoresho bibarirwamo, ariko iyo hataza kuba abaturage nabo ngo babunganire polisi byari wari ikibazo kuko aho hose hari bushe hagashira. Kandi hano hari amaterasi arenga 95. Ibyahiye ubu ntabwo namenya estimasiyo yabyo, ariko ikigaragara cyo ni uko ntabwo biri hasi ya miliyoni nka 300. Nababwiye ko hano hari ibikoresho biri furazire cyane ku kintu cyitwa amashanyarazi, ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi, tugiye no kugerageza kuyarwanya. Wenda nka bimwe tugiye gukora amashanyarazi, buri muntu hano yari afite instalation ku giti cye, ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugere instalation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato.
Eric bagira ubusa, iyo nkongi y'umuriro yabaye mu gakinjiro so ya mbere ivuzwe mu mujyi wa Kigali, izo nkongi zose ziterwa n'amashanyarazi?
Ni ibintu bigenda bitandukana, ariko akenshi igishyirwa mu bikumo majwi mu matwi n'amashanyarazi. Nubwo wenda igipolisi kugeza ubu ngubu kitaragira icyo gitangaza, wumvise ko na Tade Twagirayezu yashyize mu majwi amashanyarazi, kubera ko buri mucuruzi muri buri cyumba cya buri mucuruzi abafite uburyo acunga amashanyarazi ye. Yavuze rero ko nk'uko babyumvise abategetsi radio Ijwi ry'Amerika ko hagiye kubaho uburyo bwo kugira ngo amashanyarazi ahurizwe hamwe nk'imwe mu ngamba zo kurwanya izi nkongi z'amashanyarazi, na cyane ko icyo wafata nk'umwihariko muri aka gace kinjiro ka gisozi kari mu kare ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali byari ubugira gatatu inkongi nkizi zibaye ahanini rero bamwe bakavuga ko bishobora kubatera igihombo na cyane baba abakozi babakoreraga yewe n'abakoreraga aho ngaho ibikorwa by'ubucuruzi ariko nanone bakaba bashigikiye ko bashobora kwisunga amabanki akabaguriza Vincent Nshimiyimana.
Urakoze Eric bagira ubusa munyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali. Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza nawe Venuse Nshimiyimana.